Download kupitia pdjtv.com.
Everybody, somebody. Ara DJ Nguto. Yeah, yeah.
Hello. Kama napa Mikwela singe kuwa mama Mimi singe kuwa apa Alipambana kiukweli Mimi niweze kutoka Aliyakubali majusi Ya mane simba kama doctor Na mana kikumbuka nyuma Mimi naumia Mezi tisa tumbo ni baba likimbia Mama liba kipeke kakuna kumsaidia Baka nilea mimi baka nimekua Ibi nishukuru nani kama siye Meme nireta duniani yaote kwa huruma zake Wanawatuka na wazazi yao kweli kweli Wanawadharau na kuwakemei Shida gani wamepata wawa wajui Nasema oh mama Ongera zako sana mama Na mimi kiumerodi mwana Uwe wendo